Timothy wa biri jipati 3.
Goziba uti, muma zuba ama manino, guyoba ziyosia. Kambo bantu, bayoba basi huli yanda, basi huyanda mali, basi huli sumpula, basi gatuango tuango, basi matusi, bata suiriri baziali, bata lumbi, abata salali, bayoba basi lunya, bata legeleli, basi uwe jerezia, bata lijati, basi bugali, bata yandi zivotu, bayoba basi lujengo, bata tili umugiguzi osia, basi huli gankaizia, bayanda huli botezia, mujila oja ubotezia leza, balaba mbazianza zia bugombi, pelenguzu zia mbubo balazigaga, bantu bali bobo, gobata ntamuga, bamwe babo, banjila mumanda guyabo ongelezi yaba majembele. Bapenze gwa azibi ziyabo. Bendeleze gwa azisu sisi yene siyene. Nigubaguti balai isi gwa lionzi. Tabagonzi huzibazi ya wini. Mbubonya mbuli jenesi ajambulesi. Mbubagaga ziya mozesi. Mbubonya obo avalo bantu aba. Mbubagaga ziya ziya wini. Mbantu bali ami yeyo mibi. Alimurusi omoru wabo. Ndwa upa upa ameso. Pele unyina nkobaya, kambo bantu bonse bayobo na bufu bafu babwabo. Mbubonya, mbubwa gabo nuwaba janesi ajambulesi. Lino yebo, ulizigabo tunji isyo ziangu. Bwende wangu, maganze angu, lusyo molu wangu, ukaziga moyo wangu, luyandolu wangu, luga katilolu wangu, mapenzi angu, magatazio angu, azintu ezio, ziaga ndiji tigila gu Antioki, Ikoniumu, agulisitula. Ndaga pengaga pati, pere mwami, waga ndivuna muri zionse ezi. Nchobeni, wonse bayanda gupona mubu umibu agusu ili lale za muri Kristo Yesu, bayo openzegwa. Pere bantu babi, banoyo vija agubijilali mwi. Bayo enaba mwi, alimwe agwe enwalu aboveni. Pele yebo, gojatisi ya maga ni ayongo gaia. Alimu ingozi utinga wini. Kambo, ulizi aboba gaguisia. Alimu guzwaji indino gajiri mwana. Wagazi bamalembe asalala. Agonzi ya gugupa busongo. Wagu futulwa, wendira mugusi wa Kristo Yesu. Malembe onse, agape gwa aleza. Alimu alagwasia muguisia zia wini. Mugu gasia zita luleme, mugu lulamiga zita luleme ezio. Amugu la ili laba ntuzi ya buu mibulondo gede. Malembe alagwasia mubelesi wale zaguti, aelele, agugonzi ya gujita kufumbwa ziluleme.